baby. Singa mtima nze nkugambye, omoyo n'omutima byo biwambye. Saba payo tayimo jeke wange, chinagwa chitianga gwe wange. Mukama yakubumba mutigwa tamva mu bwongo newe buli kati. Yegwe mutufu we yantonderwa, empisa zo gwe nnunjoli wagonjebwa. Olinga muliro bunjokya, yegwe kasana kanjakira buli kumakya. Wendaba bagamba kenu ntya, wonondeka wonze nabeera ntya. Your love is a dream, don't you go. Oba nakunyiza let me know. Tugende mu maaso todayo, nkirize unge gwetulo. Your love is a dream, don't you go. Oba nakunyiza let me know. Tugende mu maaso todayo, kigire wange gwetulo. Unziboli ne wazaziza ediro, ngoro nkubyana kuziro. Uli jogenda govulu. Your love a dream about the goal. Omo kwa na kwete gwe walika, kamwenyu mwenyu konte kakobo seka. Zepuli na muli obo nzita, ulibo mkwata kongia rusagara kuta. Onkoze sebita sana, genda kulope wa mama. Omo kwa na kwompa togana, genda kukwata mpora ngo mwana. Okay, is it right?